every day.
Umeni bless.
Sina shinda vita zangu every day.
Ukani bless.
Nikawa mwema kwako every day.
Shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka. Oh yeah. Shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka.
I'm on fire.
Phoenix.com.